nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okutta zizino zinese era mudde bukunja mukyaggwe nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okutta eno zizino zinese era mudde bukunja mukyaggwe kinyongeresa nyumba nange ngamba sanze fumbere n'okwenense tumbula ng'obwato mukama yeebala tekyakkuuma singa etawanganya eno era mpaawo wali ttembe wano olabaana obuteebuyuya osanga buyaayaana bambi nga ne kubakatti yeekola bwetyo abantu abaggwedde amaanyi agasimu mbafootolerawo kyokka tulabye bannange waliwo n'abafa enjala eyo mu bulumi obw'enjawulo nga n'amabujja osanga omwo ne bufa nga butezza obugalo bambi mama ogataka abalya z'amaanyi konaaba emitima emitemu gityo zisinga sikyaliwe nti kuba buli kenkola nfunamuko naye maama omuli az'amaanyi yantambuzanga kannawuno nti olowooza n'obulwa ekyo kibikola n'ojja omala agabeererawo otyo kuba ddala awazaalwa okaaba era tusibulira mu miranga emitima bwegityo simanyi nze egitalina busaasizo egyo emiryake n'egy'emirululu abaddu ba sitaani aba awoneta
Aneta
tulabye banange. Aneta, 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 kitale nnyo tulabye banange. Zipo sinabana na yomsa janzira ntiao nikawa masiga chivachecho mirama nyikigambo kukawa daratala kubera kufirwa mbosi nokuo kwa manyi na ikaba ntibiralebyo dalabwali utonga mbuya wentyo wamana kula kula kweta wakati horusi simanya wichija ndabirao mandi mirama aonezi jukire chachajange namba tanaza wabambi namuza nge chinwe sataba koe nchikuroli mwenywa nenevoza mungeri chenzo kumuka kubafuwa basa nenda irana ya kato wintio chichena lima nyicho maso muliomu nefaire ya gazi mugete kubocha roche pweli kulika novikuli waku ya paulo mamuli mkokoro mbienda kira tendeza kapalinze Chimo kugukira wano zinewe kuwa kupanga bachara kulikuwa mfuna mboya na maso
Ne kubaka kwensonye yachikola